Afrika mobimba bandimi basali ba Congo makamba nyonso tolopanaki na Jacob tosali matanga.